omuteraganyire mu baffe maguru nyondo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II asiimye okubira ku bantu b'okusako n'okubasimbula bagenda okudduka emisinde gy'amazaalibwa ga g'emyaka 71 egy'ekitiibwa egiryo nga 12 Kafuumulampa ku Sande ya Ssabbiiti eno mu lubiri lwa baffe Mengo. Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga yalangiridde bw'ati Ssaabasajja Kabaka alina ekirooto eky'okulinnya ku mpeta akawuka akaleeta mukenenya ogunatuukira mwaka ogwa 2023 era ng'ensimbi eziva misinde gy'amazaalibwa ge butereevu nnyo ziyambako okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya.